bonu tando boni njabulo kibonu buhle boni tiziyo kibonu tando boni njabulo kikthandile isakalo kukubona angibonile ukuthi wena wami angisabile ukukulanda the first time kodwa manje wababa step aside ngikuthandile isakalo kukubona angibonile ukuthi wena wami angisabile ukukulanda the first time kodwa manje wababa step aside. Hayi majita lona ngowami, mama wabantwana uzolala ekhaya, uzuma lumelo bola mali, inkomo zigcwele ufuna iphi, ushintsha nesibongo ube wakithi, amis baloyi, angisho dali, eh. Hayi majita lona ngowami, mama wabantwana uzolala ekhaya, uzuma lumelo bola mali, inkomo zigcwele ufuna iphi, ushintsha nesibongo ube wakithi, amis baloyi, angisho dali, eh.